This is the remix. Life ni gwanja mix na mas.
Shemi mbao.
Tukibalali jungo jetini maisha na mecha. Gonga ukuta mzea kusaka. Hakukosa maisha ni magundi utafanya nini. Tukibalali jungo jetini maisha na mecha. Gonga ukuta mzea kusaka. Hakukosa maisha ni magundi.
Mabeste bila say, bila chuki kunipata. Kijana nimesikika na mafan kunipenda. Do imeleta shida, jenta fanyaje. Mbuyu kuzusha, pia masa kuzusha. Wananisho yao ni yao, na jesho yao nimesaka lakini spati. Shida kuninasa, matatizo kunipata. My MCs mkinipata kwenye stage, mkishikilia mic. Mchana baka night, do ndio nasaka. Ali na kusaka, jasho na kupata. Mimi kama superstar, mic nimeshikilia. My rhymes nimeangusha, huku inje najua maisha ni magumu. Nilifunzwa na ulimwe, we nikajuta. Watoto wadogo nyini, watoto wa mama. Na bado mna grow, mjue life ni nini. Mna lango mkipembelezo, daka tano na kusleki. Daka tano na kujam, club nimeingia, nimeshikilia. Manzi moja ana umbo kama la shasha. Na anacheza kama alipeleka juu kwa juu. Baka down to dash, nikajisao mimi ni nani. Kijana nukita ndogo, nukita kubwa. Akanishoni mbaye bale kusikia hivu. Mawazo chungu mzima, stress ikapanda. Na dosi na dondio na saka.
Chini maisha ya misha. Gonga ukuta mzea kusaka. Na kukosa maisha ni magunde utafanya nini. Chuki ni balali jungoje chini maisha ya misha. Gonga ukuta mzea kusaka. Na kukosa maisha ni magunde utafanya nini.
God expect to shuke from heaven, come and save my life. Anasawadi menchokesha, do bali na siyasha. Washikaji, zina chuki na washiriki. Say niko nao na my friend, 20 stress na mawazo chungu mzima. Simameni imara na mtie bidi. Mkionge jedo ikam, na chupa mbao. Hali kusaka kutua jasho ndio upate. Mkono mrefu kwa kibeti ya madhesi kusaka do. Yo ni gongaji, na ukiamua wizi utatulizwa na jithiri. Up to die, bila wasiwasi. Kifo jalishi tajiri ya maskini. Kifo ni moja na shida ni kuyongoja. Chuo nimemada nimekaa miaka tano home. Na bado nategemea wazazi. Kweli maisha imefika kukuta. Mzee kusaka na kukosa. Nikiangalia pesa ya Kenya naona ni sura ya Mzee Jomo. Na kukipata ni fihadi. Niko jobless na umia. Mbaka na expect ni jimadi. Ama nirudi tumbo la mamangu pali nilitoka. Washiriki kuelekea kanisani. Na mafan kuelekea klabuni. Ni wapi tunaelekea. Wasea kupotea na kupitwa na wakati. Na kukosa kuthink big.
Chuki bala aliye juu ngoje chini. I'm known as a mass and I'm on the air. 100 million fella from around the world. Waiting to hear who I am, where I'm from. You're plugged into me and I'm plugged into the whole country. As you and the rest of the country can see, I'm black, I mean there's no getting away from it. I'm not colored but nice dark complexion. And I'm proud of it.
Chuki bala aliye juu ngoje chini. Maisha misha. Gonga ukuta mzea kusaka. Na kukosa maisha ni magumu.
Michael Mas na Shemi Mo, tunawabana na mix cha UDM.